sawirkii 35 unun dhamaantiyeen wayna la koofadee inay isi gargaarno sidii ummadihii eebbahay aynakii horay isinka gargaari jireen. Maddii unun dhammayno sidaas, yaa walan koofadee inay inuun injiilka gaarsiino dadka aan baahan. Laakiin markii unun dembi falaane, injiilka eebbahay ma dirsiiyi karno meel usi lahan diri. Sidii lankii dardaarmina, way la koofadee in aad ki aamintu iise. Buurto korshey yaa seedeen iise, wabiga korshey yaa ki dawaafi, dad badan yaan hanuuniyi waqtigaas. Laakiin doogun dadka ki fikiraayeen beentii oo waa. Laakiin tan kitaabka eebbahay ki dhigan oo lahan sheegi nabisha yaa ki aaminsanye. Doogii eebbana run waa, uu ka hor unan sidan ma aan hadalne. Laakiin ruuxa rabbiga yaan dhatiyayn ki jira. Saas dartiyay yaa unun in weelaane inay si hoog aan waramno. Taasna wayli ki jeedi, ninkii saas aan waramo lan ruuxa ka buuho eebbahay hoggaamiyi eebbahayna hanuuniyi waa. Eebbi may kaloo aree lan miskiin haddii dhimado ruuxiis jannada yaa seedee. Laakiin lankii dembi falo geegii us dhimado naarta yaa la jeeyey. Meelun mugdi waa, dad badan yaa ki hanuunsadaayaan. Lanki aawiyaaw ma helaaso, wareeraase meel walbana ki dhiwriyaase. Sidaa darteed walaalo koofadee intiiba waqtigaa la deerin, intii adi adduunyadaa roogto inay toobad keento, salaadda eebbahay dukato, wali usi ki farina samayso yaa la koofadee. Jannada dhatiyay kuwii ki jiraan eebbahay waa injeeyi maddii dunida ha roogeen yaasha geesadeen. Wal jeesjeesna ma samayne, wal hun oo eebbahay haaraan ki dhigana ma samayne, dadna ma dhacne, dadna ma dilne, ma asi ma samayne. Lankii sidaas weela oo dhan eebbahay jannada yaa ki waraabiye. Laakiin lankii waan hadaaw, wal dilaaw, wal dha'aaw, ma asina sameeyaaw, usi eebbahay waa ki weelee inii naarta ki tiimbiyo. Eebbahayna unun waa ki baryaane sida anki wa'adini dadka inii aan weelaan sheekadun. Maddii aan weeli waayaan sida goran naarta yaa ki waraabiyaareen.